AM Records.
Nimechosha imani imenipungua, penzi lashindwa kuokoka pale thamani inapoungua. Nishajitoa nikajitolea nikajishusha, bado haikutosha kwenye kubembeleza. Nimebobea hata kisusa roho chanchomoka.
Sasa kwa nini pate shida?
Hey, 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 hey. Silali.
Hey, 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 hey.
Mawazo mie.
Hey, 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 hey.
Wasa sijui.
Hey, hey, hey.
Unanifanya
kuwa mpole, akaniona mie mdhaifu kwake, kwake ye, yeah, yeah. Akanishusha, akanipanda, akanifanya siwe na sauti kwake, kwake ye, yeah, yeah, yeah. I don't feel hali, maradha mapenzi na ugua, ndo maana nakonda mwili, mawazo kichwana na njenga. Sitofahamu na machozi yani bubuji maumivu rohoni. Sasa kwa nini pate shida? Hey, hey,
hey, hey, hey,
hey.
Zio silali.
Hey, 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 hey.
Mawazo mie.
Hey, 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 hey,
hey. Wasa sijui.
Hey, hey.
Nashindwa kula
na nyoka.